Palo, palo, pala susu nandwe ni tajiri tajiri kumambia salape hambape wa chiri chiri wa mnyida hotonje tia 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 mhono kapani kapani kunike shabaniani shanda ubana kalimadhava ulamele na zalam sukari na tede msi usondo msi uso ya mnambuhunge evano?
Ewa.
Anikesha no na homba?
Ewa.
Anikai kuveti na hosa?
Ewa.
Ena mtahe?
Ewa.
Ena mtahe?
Ewa.
Toi.